aku wenda kampo but killer weekend you tampata apple killer weekend run tida ili kona senda kapa street siki tanda senda hata kitu ya kuhile siki tanda ili kona dandi ya matrix siki tanda kila singo tunasea watu tree siki tanda wada uma siki tanda nikasa huru na sai siki tanda musio kama kila tunafanya mamba tanda eni merizewa hata wawezilewa na December mbaka down mindo na ongelewa na kapala mbaka down mindo na ongojewa sija jali sasema ongwa na utapewa eh Hapo wasi wana ni follow me Piga picha postu, tag me Tewa majelafu, feel on me Tuna making gima money move, Cardi B Hawa kujua nita kuwa mutu badu Hawa kujua nita pendwa na magalo Hawa kujua nita kill bila gun oh. Kumbe kuna ingine afa chenye mbavu Nili kwana sina kapa street siki tanda Sina hata kitu ya kuhile siki tanda Nili kwana dandi ya matrix siki tanda Kenya singo tunasea watu thrill siki tanda Nilikuwa ndiyo job nilidu Ndiyo job nilidu Sina hata fea natembea kwa migu Natembea kwa migu Nilifanya job kwa siteje matatu Nikipanda stage mawadhi wana nibutu Kabe jiyo job nilikuwa ninadu Kumbe waki hate man say don't penetrate Na jajana ni watchman nika kukwa get Mina kwanga shua buda sikwangi kwa bed Cheki kasa ni pair nata atuja debt Nili kwana sina kapa street siki tanda Nisina hata kitu ya kuhile siki tanda Nili kwana dandi ya matrix siki tanda Kenya singo tunasea watu tree siki tanda Wada uma siki tanda Nasai siki tanda Tunafanya mamba Nasai ukweda Nasai ukweda Nasai ukweda Nasai ema kweda Nessa eu cuida, nessa eu cuida, nessa eu cuida, nessa é uma cuida. Riches as a ni beta, success ni de muna geta, you mean na ni go geta, aí time no vai a check later.